Na samaki kukta waviki na popozi tenza feri sangwango lefu wa big mosi karibu 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 sana tukule chakula kama tumepika poa na bevu na gire ala pela ya wa umakale wangu fule wa abuela wilaishi mikiru wa kutandala towa wagutu mkulole kesha pamala efo tunofika ribane kure diaka stoma kupo kere na wilo sana
pele ya isa mkusanguati Bala dedeshe kwete chiswati Adasha ninoche ndokuna ya Enda kuna banobe panowaya
Njoli, Mashaliki, Sunboy, Lich Lich, Commander Costa, Tanofia, Emporda, Emporda, D, Junction, Niggas,
Zanny Music Blog,
with the baddest team.